Samuel Abirizi wa kanisa ya Uganda, His Grace, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugaru, yeko kode viko levyo kusanya ubutonde bwensi, abantu biba kula watali na kulooza kumulembe ogulidawa. Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugaru, abadde kasozi na mirembe, kanisa ya Uganda babadde tongoza, enteka teke kusimbe mtiji nansangwa, ejuwe dobu kade kumi na butano, ngomu kukawefuwe, huku ngilo kurani lida, atano kumubutonde bwensi mugwanga, enteka teka eno nti bikujo kebio kwezi miaka makumi miaka chikumu mwatano bochanga kanisa etandike wawo mu Uganda. Sabalabirizi Kazimba Mugaru wakubiriza balabirizi naba weleza bonna mu kanisa mu mwezi ogwa butonde bwensi guno okwesigamya obubaka bwabwe ku nsonga y'obutonde nga mu nteekateeka eno buli bulabirizi busabiddwa okuteekawo ekifo kwe banaasimba emiti egiwerera ddala 38 n'ekitundu.